Awu musho umuntu pethe yonke into
yena musho pethe yonke into
Angatshela manga mina nawe baby
mina nawe
yonke into noma yini noma kunini laphi
noma yini noma kunini
ngabe kuya nga akuhlala phansi kwenzele yonke into uzungthande before sola sengihambela kude bese uya relax ufa sikondo malaphi
lutini mofika ungilwisa ungakhusa ungabusa ngizokwenzela izinto zibe lula yonke into
abashaba
Vozo shincha nina Ushelo shelo shelo ona manga Vozo shincha nina Ushelo ona manga Vozo shincha nina Ushelo shelo shelo ona manga Vozo shincha nina
Ungapheli mani kuyahlola Mante kuyophela ngathazangibe khona Thandi impilo engcono uzosola Akuhlezi ukhomba uthi ufuna lo Ungapheli mani kuyahlola Mante kuyophela ngathazangibe khona Thandi impilo engcono uzosola Akuhlezi ukhomba uthi ufuna lo Thathi kwamazam Thathi khona uzokhomba ngoba vele uyasibona wena
Uzokhomba ngoba ngikhethe wena Malapha
Ngizothathi kwamazam Thathi khona Usokopa ngoba vele uyasibona
wena
Abasha abantu bangatshela manga mina nawe baby Yonke into noma yini noma kunini laphi Yonke into ngabe kuya nga akuhlala phansi kwenzele Yonke into Umuntu pethe yonke into
yena musho pethe yonke into
Angatshela manga mina nawe baby
mina nawe
yonke into noma yini noma kunini laphi
noma yini noma kunini
ngabe kuya nga akuhlala phansi kwenzele
yonke into
uzungthande before sola sengihambela kude bese uya relax ufa sikondo malaphi
lutini mofika ungilwisa ungakhusa ungabusa ngizokwenzela izinto zibe lula
yonke into
Abasha abantu
Ungapheli mani kuyahlola Mante kuyophela ngathazangibe khona Thandi impilo engcono uzosola Akuhlezi ukhomba uthi ufuna lo Ungapheli mani kuyahlola Mante kuyophela ngathazangibe khona Thandi impilo engcono uzosola Akuhlezi ukhomba uthi ufuna lo Thathi kwamazam Thathi khona uzokhomba ngoba vele uyasibona wena
Ngizokhomba ngoba ngikhethe wena Malapha
Ngizothathi kwamazam Thathi khona uzokhomba ngoba vele uyasibona wena
Ngizokhomba ngoba vele uyasibona wena
Ha!